dajimsafi.com.
Hili goma likipigwa watu wewe. Hili goma likipigwa watu woyo. Hili goma likipigwa watu wewe. Hili goma likipigwa watu woyo.
Simu kaita bondi kwenye mali munatari. Tatizo wakirewa manitwa na penda shari. Umikari kama Tomasi Mashari. Kazo ya pombe tamu leo kakata kikari leo.
Akilewa mwane twana penda shari mama.
Akilewa mwane twana penda shari mama.
Akikata mwane twana penda shari mama.
Akikata mwane twana penda shari mama.
Akilewa mwane twana penda shari mama.
Akilewa mwane twana penda shari mama.
Akikata mwane twana penda shari mama.
Akikata mwane twana penda shari mama.
Chupa, chichupa, bada pombe kuisha. Ligo mari kiisha, DJ mburudisha. Lewa twendi kukotea papa tunakesha. Wea wita, zungusha, zungusha kama wepa. Hilo goma kiisha, DJ unaludisha.
Ligo mari kipigwa watu wewe.
Ligo mari kipigwa watu wewe.
Ligo mari kipigwa watu woyo.
Ligo mari kipigwa watu woyo.
Hili goma likipigwa watu wewe.
Hili goma likipigwa watu wewe.
Hili goma likipigwa watu woyo.
Hili goma likipigwa watu woyo.
Zenzela na wakela. Zenzela na wakela. Go on time, on time. Pop, the ganja go on time, with pop, the ganja works more. I don't say people, I don't say sun, this is my life, this is my, my face, Mama, life is sacred, no one know, life is sacred, no one know. Billion time, on time, with pop, billion time, on time, on time, with pop, go down, cool. When I say mama, when I say mama, mama mina. When I say mama, when I say mama, mama mina. Go down, go down, go down. Go down, with pop, is it ganja? Go down, go down, go down. Go down, with pop, is it ganja? Oh,
call it ganja. Ganja family.
Hili goma likipigwa watu wewe.
Hili goma likipigwa watu wewe.
Hili goma likipigwa watu woyo.
Hili goma likipigwa watu woyo.
Hili goma likipigwa watu wewe.
Hili goma likipigwa watu wewe.
Hili goma likipigwa watu woyo.
Hili goma likipigwa watu woyo.
Oya jina langu Rashid Talenti. Goma atari. Ikiwa na mkali pop kali. Shafi Platinum International Mineja Badusu Kanduro Baba.